Attention, please. Attention, please.
Just plastic Benz, yo, my main tatties here. Blah, blah, zawazina, mana, sana, stuna. Come on, come on, wanna yo, for everyone. My sicka, booty, take me and boo. Waka, roga, I say, lika, ya, you. Ala, fuaka, say, ma, kyoto, kito, sa, di, duo. Shut up, yos, begu, bora, ita, kuo. Nina, haso, haso, pako, nye, watati. Na, wajaza, ngoma, nyingi, zede, MP3. Chongwe, move, my boss, J, Marado, storm, of fake. Oh, achana nao, nye wataka. Ukini usi kunchukia sioni banki kwa chiata. Ukiwanga mini melala, siwe mwenye ndia unakeshi. Divez na josa, chentu na waso, meshe siyo beef. Kweli mtuku sande, umbuwa na nyeshe.
Kado speed na kazana na mtachonga tu sana. Sina muda na wabumba. Siwa skin kitu kana na mtakona tu sana. Nikwe mala tena shuba. Kado speed na kazana na mtachonga tu sana. Sina muda na wabumba. Siwa skin kitu
Ladies and gentlemen, here's the gorilla, Mr. King Kong. Just hold my hand and let's get it on. Ukweli, ukweli, uongo, uongo, tu. Bado tunagaza, bado tunafanya true. Yeah, msichoke mnongerea. Mola na wasikia na siwezi kupotea. Sauti yangu kali zenu wote afadhali. Babu zaidi ya inspector na wachenga kamuntari. Mwenye zari la mtende, kipenzi ya ulimwende. Kipenzi ya watoto kama vile peremende. Love kosa ni mliofanya kazi na mimi. Wanasema mimbaya ina wengia akilini. Vipo kila mahali na sanishi mistari. Bado mnabishana kati yenu na nemkali. Siri pizu vaya ila najua ado yangu wewe na sababu Chidibes, you can use it the way we
do. Speed na kazana na mtachonga tu sana. Sina muda na wabumba. Siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana. Nikwe mala tena shuba. Bado speed na kazana na mtachonga tu sana. Sina muda na wabumba. Siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana. Nikwe mala tena shuba.
Mwana da islam kama twanga. Chati ya juu na panda. Siachi mpaka kiele weke mesha funga mkanda. Nataka vipi nije kwenu na fimbo au na roho ya upole tena katika upendo. Walitaka mvua sana mleta mafuriko. Paga watia kicha nanyesha manza mwisho. Kigambo nino ilala pini mpaka kesho. Seko shamba wangalie wametomi machi. Ni nani aliena majeraya siona sababu. Wewe mtumbaya usimvizie mtu mwema utapata tabu. Ni nani anaweza kushika pepo kwa kiganja. Au nani anaweza funga maji kwenye kanga. Hii ni kwata chukulia mbele tembea. Nini naongea Sleto mbea rosa umia idio. Nakupa dhabu mene mene magu ya wendebe. Nebo shuke jasho tere tere kwanda lowe tepe tepe.
Kabado speed na kazana na mtachonga tu sana. Sina muda na wabumba. Siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana. Nikwe mala tena shuba. Kabado speed na kazana na mtachonga tu sana. Sina muda na wabumba. Siwa skim kitu kana na mtakonda tu sana. Nikwe mala tena shuba.
Shia Dar es Salaam. Wameka Tongwe Records.